upate degree. Ngombe wangu nikamuza upate fea ya kuenda chichi. Mate wazee wakakutemea kukubariki. Tulikesha tukikuombea, Mungu wetu akakutendea asia chama.
Mtoto wetu uliniwachia akiwa 3. Simu ashajua kutumia, anapiga upatikani. Nimepatwa na habari, umetegwa huko Nyari. No, is it a real thing? Misiko fiti, I'm crying on you.
Katunga wako we, wandieko. Katunga wako we,
nilitaka udansa yard before udansa broad. Nikipata za mjengo nsare lunch by credo on my black mamba. Hiki jiji walijua you're my number one,
one.
Uwerevu wa vitabu nilitaka upate, ndo to balance mahesabu ya mahindi kwa market. Niliambiwa na my grandmama, fimbo nisieke mbali ulimwanyoka ni mtamu. Big blanda moyoni mwangu na believe we deserve a big wedding. Bado your favorite farmer na kusevia mado. I miss tukikulia maembe kwa ndo. Vitu mobs ime happen so kango nenge ovo. After you left the crops died, the river dried. Ukame mafuriko, that's my tagline. Intuition na niambia umeni sideline.
Intuition na niambia umeni sideline. Katunge wako we, wandieko. Katunge wako we, wandieko. Katunge wako we,
it.